waita gol wakati jidi dum juha uba sanne na dum wula sanne kana wimbini sanne yimbe no gombele sahal fayotole balere leedi amen din kedo dem yoga e bedo yimbe le joodi bele dido region ngaji ko sifi do hem elefana halaji kejabe amen gombele dido nokule
les pluies sont devenues
kamoji tobata watti joni sanne samoji dum tobo ana satta fa wadda bonalaji kasin du ana sugul amen sanne watti nukude wulan sanne watti jangondu ana labbi di fantin weldan watti hannen to lamene do ansongo ana sugul amen sanne sabe samoji nukon wulan fa wala sedan samoji jangwadan jamman to menen gakkay ala halidi me yadaade ana sugul amen sanne aranno watti nungu kam ana waaw nyalude tobde wala ana toba ko noddirte cioccio dum yiata ke nyalon hannen kasin watti dabbune non ton wala hiite me iruwo dum fu wala kasin
mais de nos jours il ne fait plus froid
dum ko yo sabi waytagol wakati onom non holitiri wiide dunki andano kabaruji bilide hawal dun adama sambu sisogo o monarde jamande waytan wordi yallana heba fewde e odo wakati
ce sont là entre
dum fu kuteji welta ko watti hunde fu wa natal sabe himna dum jogala sun wanani ledde tute fa heewa sa watti joni ledde ko heewi ana duppe sanne sabe defure nanal mudum arano so nadana haaja defude ledde nay ma jeegon tan hada defuru
morceau de bois
waytagol wakati jidi dum ko juhata so buuba sanne nadu wula fa jabbito kuteje mudum ana wondi matere du sanne e do demal nom holitiri wiide demobe yoga mabbe ka won dabereji di hebi yallan hembe fewre odo wakati nom dum worje juude kanko seku kulibali demo lam segu
anga service technique bi
watti joni dabir ana wonde fiede ko nato sabe me hebe wada awdi yawuni dum so wadama ana nato sabe tettal lobbal hebe ko nari bangal bonal laaji di poli kan gildi watta dabir ana wonde fiede yalla fosoni a hebe ko nato sabe warda dum
yoron dum fiye 600
hewgol manaji di fa jabbito yo goto e sababuji waytagol wakati on non holitiri wede fa ham kanko adama sambusi sogo liwi mako habo fewre manaji di ana wawi lata sababu sakkade waytagol wakati on
scientifiquement ça
dum holita ma jati wi manaji tippetede nanal mudun ana nato sabe wadda wulare sattune so non di hebnaka jogala kubba sattan sanne do leednin
do globe terrestre
beydaade demal waytagol wakati o don ko juhata so buuba na du wula sanne kutteje mudum ana mate sanne bangal cellal nam holitiri wede dunke andal be kabaru majju do mi kaddata e magazine amen kale hala hawalu mo fati yatara landini dum jiye ko yontere warore.